It's an invitation to a great taste. Whether you like it with Coke or enjoy it icy. Whether it's a pregame, a game night, on a sunset, or by the sea, just spice on with Captain Morgan. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Toke hata mara moja akilini mwangu oh mara moja ninayopitia ni kama umeniroga haya mapenzi yamenipa gonjwa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia moyo umeuokota hii dunia nimempenda mmoja hizi hisia nitakwambia how I feel how I feel nitasema Na vitu vyako vinachanganya oh Unigusapo kuisha mwenzio oh You are magneto na nivuta hapo Tanito aro Jamani Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Moyo wangu Unanikosha Unaniwasha Unalia pa Japo sijawahi kukwambia Jinsi ninavyokuota Kuzimia moyo umeuokota Hii dunia nimempenda mmoja Hizi hisia nitakwambia how I feel How I feel Nitasema mimi Nitasema mi Unanikosha Unaniwasha Unaliapa Moyo